Yo, it's true and truly right that the word of prayer can make a change in one's life.
Nalimuto kachinguze ebizibu binji wabimpanguza abalale banji wabansimatuza bebuza nakusasula kiyo kyeonwanire wamponye ebizibu wembalabala za kisidenti agalwadde aganyiganyiga nze okufa wamponya mukama webale wamponya bebuza nakusasula kiyo kyeonwanire sala zange wanyiga sala zange sala zange nga Yesu wali sala zange wanyiga sala zange sala zange nga Yesu wali wayogero kirizange kigambo kya mukama kya manyi nebizibu bikumaya omukono gwe gwa kyuma wakutewe wawona mukama ye musa wasinga webale nakusasula kiyo kyeonwanire sala zange wanyiga sala zange sala zange nga Yesu wali sala zange wanyiga sala zange sala zange nga Yesu wali
Matrix Music.